akalulu oyina kuba wange kuba byewetaaga byonna biri wange siraba lwaki ogenda ne bali zengonegana pela nange kubunya essanyu busiba sente nze nziweesa bwe tuba mukwano nze mbasinga zate sinyiga nte siyomba ne bwe kuba kulwana kwa ntama ndi musajja mulungi beera nange oh, abalala mbaganye nawe tonegana Balimba bakusibize bichicha ngaba kusenda sendolo banyu byebijamba we bizakukunze ninobulamu kambu kugabire koti manyeti ngamba wama njagala nkutwale kulago mukwana balala tobafako bakulumya mutima tebanyumya bizimba bafuse na balimba silimulimba bo bantu bachamu babi tonegana silimulimba njagala nkutwale
I'm gonna make it.